getatunes.com.
On record, knows this, but why? Pray said that those who mourn, but they shall be comforted. Matthew 5, verse 4. Rest in peace, our brother. Matt said.
Maloto ngati uwelele koma imfa yo yatibweretsela chisoni imfa yo palibe yangarwete koma imfa yo yatibweretsela chisoni imfa yo palibe yangarwete.
Tigule pela gulila mai koto, kaganiza imfai hai koto. Zanatulo, lelo wapita dingatiza kutulo. Ali ensa gulila gule pela kupilila misonze tiguketa.
Nakutale ndip Malawi nango vela pa WhatsApp. Kuti mase wa mwalila basi wansi ya makampu. Ifa ya mutenga, kasuli wa hipampu. Pano tipulila, misonze panga kampu. Angelo huifanu, umachambani. Mupazanu kumusia mumachangwa matoka fika pamalo iwe umafili sadi. Basi sindi pitiliza kuzi ndi kufila sadi.
Iwe imfa, kasanga imfa.
Use,
mwenye nangia luso ajitepele.
Use,
iwe imfa, kasanga imfa. Siya Malawi ya kulila.
Music at www.getatunes.com.